prayer. Ulitala ya sitima kankole kushejo ne ula bantibula. When you need to love somebody, uyo ya bafu sempa jishumani wanchi bakulimu wanted na etonto ala for granted. Zeyegwe maibu ranketi kati jango. Wampa mutima kwa zeni kumatilo mwana. Yewe sikuwa garinga chiriba chichon. Ulisha baby.